funny where you at.
Lex Van.
Ooh. When I look in your eyes, naona upendo tu, naona upendo tu, naona upendo tu. Umenifikisha mbali, ujacha pengo kuu, ujacha pengo kuu, ujacha pengo kuu. Nasioni sisiki, napata nachotaka. Baby oh, kanionesha upendo, kungine taka taka. Oh, oh, hata siogopi, call me lover lover. Wake, nitamwaga manoti, kasha nichanganya. Ah, misha penda, sijagani piga kibuti mi falling. Ah, shapenda kweli kweli falling. Nigambulia mateso mi falling.
Hapo hapo baby nice utamu, ukiongeza si unajua ni haramu. Utani uwa na lako tabasamu, hilo ndo linanifanya tunakam. Dona kam baby dona kam, hata usiponita naitika. Ah, tadhalilika, kipanga kuniacha tateseka.
Kisa wewe ndo mwana nimetulia, bila wewe wangekuta nishajifia. Napata nachotaka. Baby oh, kanionesha upendo, kungine taka taka. Oh oh, hata siogopi, call me lover lover. Wake, mtumwaga manoti, kasha nichanganya. Ah, misha penda, falling. Asijaka nipige kibuti mi, falling. Gambulia mateso mimi.